President America kare Congress America te fi hasabi yore so kan state of the union jedan de se karor motumma ni saqab wan motumma bi ya hojjete fi wan akattara te dubbat President Trump hasarra bay jennan afi ayman mari America Nancy Pelosi ra arka infune isillen warqata President ra dubbes tartar tolchite durat jerte America to gesi dinagde college Collins at Texas jerto Professor Muhammad Tairo tanaman jed olmagaltu yu de siyasa America kanaman jed namo dubbes
Professor Mohamed Engeddo kanimmo gafati tasagalgala President United States Donald Trump hasawa biyolessa kawagga dagisani jiru kanalalchise yadawana daddatu tiyata jira waya sawasani kan gamake sanin kamittilaltan
jalqaba sirri biya ka America Constitution in biya kana article lama section 3 President of America yeroyerotti worra mare bakabota ummatatif akka gaba sakennu dirqisisa kuni sadaffada President Trumpif kadura manni marelle Republican harka ture afyain mana mare for Ryan ture gafa dura gafa lammaffa motu wori demokrata mana harka fudate afyain Nancy Pelosi turte dengadasi si turte wanni kan ma kan addagodu President Trump himatamani dubbin isaani seneti keessatti laallamutti uduu jiru jidduu tana lamaanitti haasofni kun ka godhame kun adda isa godha taarika Ameerikaa keessatti yeroo duraati kun Presidentiin himatame impeached ta'ee jechaadha akkaataa biyyi itti jirtu gabaasa kennuun isaa haala kana keessa akka duraati kun ammoo tuu waan silaa State of the Union irratti haasawamuu qabu waan bara dabre dalagee fi waan bara itti dhufu dalaguu itti fedhu kana kana dubbatee jira sanitti utuu hin dabrin wanni guddaan ta'e tokko jira kunis maali isa duubaan taa'u isa turte Nancy Pelosi afyaa'ii mana marii bakka buusa ummata harka fuudhuuf harka itti hiixattee jennaan President Trump harka fuudhuu dide booda ammoo dubbii inni haasa'ee wayita fixe haasawa isii fi itti aanaa Presidenti Vice Presidenti kennani isiin ka isii ciccirtee achuma darbitee biraa deemu.
Mee asirratti naan tokko sin dhaabaa Profeesar Mohamed kun maal agarsiisa?
Kuni rakkinaa jara jidduu jiru isa himate warra demokiraataa kana naan siin ammootu afyaa'ii mana mareeti isiinis demokiraata walitti dhuftii gaarii hin qabani innis harka fuudhuu dide maaliif ka himatamee mire impiichd ta'e warra impiich godhe keessaa isiin. Guddittiidha isiin isa duubateetti harka fuudhuutiti isiinis wayita inni haasa'u sa'a tokkoof daqiiqaa 20 akkas haasa'e hedduu ittiin tollee ture mataa raaftii gad jettee waa laaltii akka nama aarii dallansuu keessa jiruutitti sa'a tokkoof ol akka isii laaluun nama ulfaachuu ture.
Guyyaa gabaasaan waggaa ka biyyoolessaa dhiyaatu kanatti waan akkasii gochuun seeraan ammamitti deeggaramaadha fakkeenyaaf pirezidaantiin biyyaa tokko. Afaan yaa'ii yookaan afyaa'ii biyyaa harka fuudhuu didee haasawaatti dabruun yookaan immoo afyaa'iin tokko haasawa pirezidaantichaa fuula miseensota mana maree agana dila ga'anii duratti cicciruun agam seeraan deeggaramaadha.
Seeraan wanni jara gaafachiisu hin jiru garuu aadaa cabsanii koodii koongireesni Ameerikaa takkaahu. Manni marii Ameerikaa pirezidaantii yoo waan inni dalagullee hin feene gaafa akkanaa kana inni achi dhufe mana lamaanuu seneetaa fi mana marii bakka bu'oota ummataa jecha achitti haasaa yoo inni godhu kabajaa itti mul'isan asiin dura. Kun hin cabee seeraan wanni jara gaafachiisu hin jiru inni jara dhiibee waan akkasii haa dalaganii barbaade akka na fakkaatutti. Kanaan inni ta'eefii jira.
Mee gara qabiyyee haasawa pirezidaantichaa yookaan immoo gabaasa pirezidaantichaatti seenuu dura ammallee gaaffii tokkoon qabaa bakka tokko tokkotti kan waraqaa isaa cicciran afaan yaa'ii mana baree bakka bu'ootaa Nancy Pelosi yeroo ol ka'anii harka rukutan immoo mul'atee jira. Maal agarsiisa kun?
Yeroo ani laakkahu ture na fakkaata yeroo afurmu akkas kaatee Nancy harka dhoofte. Yeroo duraa isiin kakaate wayita inni pirezidaantii Venezuelaa waan Guaidoo Mr. President jedhaanii waa'ee isaa haasa'u isiin illee hin kaate maalii fi dubbi dimokiraasiin illee waan jaalatan yoo argan ka'anii harka dha'uun illee akka aadaati State of the Union kana irratti. Sun ajaa'ibaa miti pirezidaantii Republikana isiin dimokiraataa aadama wayita waan dimokiraatni feetu dubbate ka'anii harka dha'uun wama jiru kun aadaa.
ነገር ቀብየ ፕሬዝዳንት ቻት ዴቪና ከዱራኒራ ዋን አደጎዱ ጅራ ዮካንሞ ዋን አከዳት ከሳፉተኒ ኩን አከዳት ቀልቢያ ወቴረው ካንሞ ኩን ሙፈቺ ዘራ ከጀተን ቀብዱ ፕሮፌሰር ማህመድ
ጋፊ ጋር ነጋፈት ነሞ ከለሰ ቪኦኤ አፋን አማራ ነብል ብለኒ ገለመ ዋን ነጋፈተኒ ኢረዴ ቢኤ ከገለ ገብሬ ከኩመለ ማፍኩ ደሰገሊ ጨቀሴ suni gara saatu ku akas de ma kun saatu ku kanatu radira kabarana kabara kuma la masjid jama ku e wahed duwa gafas adi sene wan kana guda kana guda kana guda jede wan gari gari wan akasi irade de dubata wani sokko sokko amoto ruma de bani dubatu ka wan namar ji fakkenna wahedi nagde koronin america isajela wani maru ka relative budida isha gari mutsu jira kudi kudi waan isa gari ta ef waan kadin highlight kode akka gari yero fete irra hasawe waan haja alalle irra waan toko toko tutuke jira waan North Korea hindubbanne nagala wani ni dubbachu da ef waan gari wani ni jir waan injobe salle ruma dabre waan himata mai sa kanalle in kafe waan China akase karata takau tarish jiranin kana waan Afrika hindubbanne irra dabre republicanota African ka kuma sibei tu priority niti uma makayu sofne Afrika waan akada akana adika namo
waduma genetti aada Amerika kanarra gabasa wagga kanarras baby olifkenan kanarras maaltu baratama
mutanno demokrasi ga America ku wanda manja FC su wani namni kalbi kabu biyi kalbi kabu lalte wani durra da rachu dande presidenti in America wan fede da lagu in danda u congress in inne hum da kaba wani da lokana dura da basani da bu danda ani fakkenna wa immigration ya sin dura jarri Trump godu barbade kuma ango fudate biya heddu maka da ye biya sannin irra umata shoro kesa turufa kan kufle ka jede mani mufti America dura da batte wa salle harka fasha desse nama shera mani demu shera akka tigo us shera America wa kala lafakai wa kala apply gurani ola tumma shera akka iti eisi sankana namu urra shila wa heddu wan baratu zanda utu jira
haye professor Mahmer Tairo ka kuta Texas itargamu Collin College ra ibsanakin tanif gudan singalatom sat
አትልን አፈውከት ይበለጥ